Timoteo eyokubiri esura nya. Kukutirira maaso ga Katonda ne Kristo Yesu alisalira abalamu n'abafa omusango era nkukutirira olw'okujja kwe n'olw'obwakabaka bwe tegeeza nga abantu ekigambo kya Katonda ng'onyiikira okukiyigirizanga mu biseera ebirungi n'ebitali birungi nenyanga kangavuranga era buuliriranga abantu ng'oli mugumiikiriza ekiseera kijja abantu lubaligaana okuwulira enjigiriza ey'amazima era olw'okugoberera okwegomba kwabwe balyekuŋŋaanyiza abayigiriza ababayigiriza ebyo bye baagala baligaana okuwuliriza ebyamazima ne bagoberera enfumo obufumu naye gweberanga mwetegefu bulijjo gumiranga okubonyaabonyezebwa okolenga omulimu ogw'okutegeeza abantu amawulire amalungi otuukiriza omulimu gwe waweebwa nze ndi kumpi okutambirwa ekiseera kyange ky'okuva ku nsi kituuse nwanye bulungi maliriza olugendo lwange nkumi okukkiriza kwange kyensigazza kwe kufuna engule ey'obutuukirivu mukama omulamuzi omwenkanya gy'alimpeera ku lunaku luli taligiwa nze nzekka naye aligiwa n'abo bonna abeegomba okujja kwe fuba okujja amangu gye ndi kubanga Dema yandekawo ng'ayagala eby'oku nsi kuno n'agenda e Tesalonika Kreske yagenda Galatiya ne Tito n'agenda e Dalumatiya Lukka yekka y'ali nange jayo Mariko omuleete kubanga anyamba nnyo ku mulimu Tukiko namutuma mu Efeso bw'obanga ojja ondeeteranga kooti yange gye naleka etrowa ewa Kaliko ondeeteranga n'ebitabo naddala ebyo ebyamaliba Alekizanda omuweesi w'ebikomo yankola bubi nnyo mukama ali musasula olw'ebyo bye yakola naawe mwekuume kubanga yawakanya nnyo ebigambo byaffe mu kuwoza kwange okwasooka tewali n'omu yannyamba bonna banjabulira nsaba Katonda ekyo kireme kubavunaanibwa naye mukama yabeera nange n'ampa amaanyi ne nsobola okutegeereza ddala abamawanga amalala bonna ekigambo kya Katonda ne bakiwulira bw'atyo nanzija mu kamwa k'empologoma era mukama anamponyanga mu buli kabi era alintuusa mirembe mu bwakabaka bwo obw'omuggulu mukama oyo aweebwe ng'ekitiibwa emirembe n'emirembe amiina Lamusa Prisca ne Aquila nabo mumaka ga Onesiforo Erasto yasigala mu Korinto ate Trofimo namuleka mu Mireto nga mulwadde fuba nnyo ojjenga ekiseera ekyobutiti tekinnatuuka Eubulo ne Pudente ne Lino ne Claudio awamu n'abooluganda bonna bakulamusizza mukama abeere naawe era akukwatirwa ekisa.